Abancenga bathi isimo siyaphila, abatshela ngathi izinto ziyawujika. Bheka manje sengijala, sondeza kancane nje. Abancenga bathi isimo siyaphila, abatshela ngathi izinto ziyawujika. Until the day I die.
Bheka manje ba request ama feature, intombi zabo ngapha icela ama pictures. Bali leva idlali, ebhale lami vari leva idlali. Ekudala sibhale ibhuku incwadi ayigcwali. Ubuze mina thosile fayidlali kodwa ngizophusha till the day I die.
Bekuliphupho lento siqale kuyikhanda, besizama ukwenza umehluko emagasana besincaya. That's right, thanda sihubuluza sigwaqezisana. Phela sithushuke emakhulu ukuthi ekhaya basidala. Hayi ma, thanda sidabalasa sigaqala sidlala amachaka. Sayibhala sayikabalasa kabala sihlaba amachathi. Besilala kumatrasi abanehasi bekhala ngaphansi. Silanda ama-awadzi bathintwana la sithatha amachansi. Nathi ubukhazikhazi sibazi ngokuphala amaphazi. Masingababhabhazi ngeke bazi zimpande zegazi. Zinamba zebazi lezi gaxa makulanda ufakazi. Sawubulaka ubuhlagazi kwakhanya bah sicubhuku.
Ngisanokuthola ikhole evele khulu ukuthi ubethu uyakhuthaza umculo wethu blazo susiyinhlungu. Le nto siyenza ngothando sekuyibhonasi bukubuku. Masibeke ivesi kwibhuku uyadilika unkulunkulu. Ivari bekulikhuni mathayikhuni sidla uphuthu ngesipuni. Bekunokubuya ebusuku ebhetisente ekhaya ngingabe kusavula kodwa ngizange ngilahle ithemba thela inkosi idlozi livunga. Bheka manje siyacindezela baphefumula kabuhlungu.
Ebandle lami bathi leva idlali, kumele bazi kudala siphilele igazi. Eish, bathi leva idlali, sodlala sipushe till the day I die. Ebandle lami bathi leva idlali, kumele bazi kudala siphilele igazi. Eish, bathi leva idlali, sodlala sipushe till the day I die.
Asabuyele emumva saliphalaza uvalo selasuka. Bungabunga kudala sishizile izitha zami ijabula. Lokuqhuzuka bekukhula lo mjuluko wokufukuza. Ukwanda kwamathubu ukwanda kwamakhulu siyakhuphuka. Sabashiya Mona Lisa nabathakathi befunga. Bathi never saphumelela caba manje sakruza. Bheka sesiyachuza sibhemisa i-industry sekuyashunga. Siguqula inhliziyo zibe mhlophe thina
masesihuba. Zinto siyaphenduka siguqula amajuti abamalunga. Zinto
sezelunga thula mama ngomculo siyakhula. Suni sohlafuna
sokhafuni izinto zobalula.
Ingeka kubalula ngabakhuza baqeka ama-screws. Manje
siyakurufa sisaphulukufa namakhuluva. Bagcula amagugu masivuka kubhubhu kulukudu kulunkulu. Makuvuka intukuluku mukela umuntu nale iphukuphuku sesiyazi winumero uno.
You are fertile. Your imagination is fertile. Your mind is fertile. You can sit in the middle of your bed and travel around the world to places that nobody has ever seen because you are fertile and you are fruitful. And fruitful means that which has already produced and is capable of further production. Somebody thinks that they have already